them. Ooh, that.
Like song.
Okay. Mkononi kuna jina Patricia. Sijamchora Tina wala Trisha. Tatu ya jina lako ndo faraja yangu, mpenzi wangu we. Nishaona kina Lina na Aisha, wote wakina Dina na Nisha. Moyoni wendo raha yangu, tunda langu we. Niache nipote, potele ya gapote. Nikizishika nyama zigori kinama na kuwaga kama kicha. Niache nipote, potele ya gapote. Nikizishika nyama zigori kinama na kuwaga kama kicha. So never leave me lonely. Just tell me you will love me only.
Tattoo, na kuchora tattoo. Tattoo, na kuchora tattoo. Tattoo, na kuchora tattoo. Tattoo, na kuchora tattoo. Kila dakika natamani kuwa nawe, ukiondoka mawazo kichwani mie. Mwenzako nakupenda, nakunja ndita, naganda na minawe kwa bedi sita. Nikipeana mina wewe, mina wewe. Mana mapenzi swasira, upendo wangu mikwako una hira. Wasikuchanganya ukabila, kapotea mazima wewe. Acha nipambane kwa sira, kama vile mchezaji wa mpira. Na makupa kupa tila lila, nitapuliza vuvuzela. Tattoo, na kuchora tattoo. Tattoo, na kuchora tattoo.
Amie.
Tattoo,
mie
na kuchora tattoo.
Nishauriwe.
Tattoo, na kuchora tattoo.